Natuliza makuzi mapepe nikimona tu hoi. Mina malizwa na pressure nishushe kwa kemisiko hoi. Tupenda na tunafana pinde wake baby mama oh na na na. Meli imetia nanga na penze siya simba yanga. Nashuti mbali, gareti bali, uko chumbani kwa mechi sare. Nishike hapa, nikushike pale, naweka chumbi, weka kambale. Penzi la kila dhati, so penzi la noti, ndo mana kanishika. Nimepata bahati, kwangu ndio koti, baridi likifika.
Loving, loving, too much, my loving, loving, too much. Loving, loving, too much, my loving, loving, too much.
Unanimaliza, haja umeitimiza. Unanikoleza, kigoma uvinza. Tunda nikikupa, unavyo menya. Unafunga supa, unanibambanya. Kina chenye maji, nimesha zama. Nimekupa taju, jawaidema. Nashuti mbali, gareti bali. Uko chumbani, kwa mechi sare. Nishike hapa, nikushike pale. Naweka chumbi, weka kambale. Penzi la kila dhati, so penzi la noti. Ndo mana kanishika. Nimepata bahati, kwangu ndio koti. Baridi likifika.
Loving, loving, too much. My loving, loving, see much. Loving, loving, too much. My loving, loving, see much.
Penzi la kila dhati, so penzi la noti. Ndo mana kanishika. Nimepata bahati, kwangu ndio koti. Baridi likifika.